1 Corinto 5.
Mbiri ya wanda posiponse yonena kuti pakati panu pali dama. Ndipo damalo ndi la mtundu wakuti ndi anthu akunja omwe sachita. Ndava ndithu kuti munthu wina akukhala ndi mkazi wa bambo wake. Ndipo inu mukudzitukumulabe, kwenikweni mukadayenera kumva chisoni. Ndikumchotsa pakati panu munthu amene adachita zimeneziyo. Kunena za ine, ngakhale sindili nanu pamodzi, komabe mtima wanga uli nanu ndithu. Mwakuti ndamuweluza kale munthu amene adachita zimeneziyo, monga ngati ndili nanu pamodzi. Tsono mutasonkhana mdzina la Ambuye Yesu, inenso maganizo ndili nanu pomwepo ndi mphamvu ya Ambuye athu Yesu. Munthuyo mumpereke kwa Satana kuti thupi lake liwonongedwe, ndipo pakutero mzimu wake udzapulumutsidwe pa tsiku la Ambuye.
Pamenepo palibe choti inu nkunyadira ayi. Kodi simuwadziwa mawu acho akuti chofufumitsira buledi chapang'ono chimafufumitsa mkate wose? Muchotse chofufumitsira chakalechi cha uchimo kuti mukhale woyera mtima ndithu, ngati buledi watsopano wosafufumitsa monga momwe mulili ndithu. Pakuti Kristu mwana wankhosa wathu wa Pasika adaphedwa kale ngati nsembe. Tieni tsono tichite chikondwelerocho, osati ndi chofufumitsira chakale chija cha uchimo ndi chakuyipa mtima, koma ndi buledi wosafufumitsa wakuyera mtima ndi wachoona.
Mkalata imene ndidaa kulembelani, ndidaa kuwuzani kuti musamayanjane nawo anthu adama. Sindiye kuti muziwapewa anthu onse apasi pano amene ali adama, au mbombo, achifwamba, kapena opembedza mafano ayi. Kuti mutelo kukudafunika kuti mungochokamo mdziko lino lapansi. Koma ndidaa kulembirani kuti musamayanjane ndi munthu amene amati ndi Mkhristu, pamene chikhalirecho ndi munthu wadama, kapena wa umbombo, wopembedza mafano, wa ugogodi, chidakwa, kapena wachifwamba. Munthu wotere musamadye naye nkomwe. Nanga kuweluza anthu amene adakali kunja, ndi ntchito yanga ngati? Sikoma amene ali mumpingo ndiwo muyenera kuwaweluza? Ndi Mulungu amene amaweluza anthu akunjawo. Pajamawu wa Mulungu akuti, munthu woyipayo mumchotse pakati panu.